What you do for some? What you do for some? What you do for some?
Magic's anger on the beat.
Pongo motherfucker yo like Mr. Mbui. Mavidevu umbo kishindo Mr. Mbui. Napenda punyeto juma demoto mangoro. Niko arimis makoro akipitisha sifolo. Napendo kipenda ati masilva magoro. Nasinuki mamnyoro kasipewi kitu solo. Ngoma kikibotu napiga kihindi. Dumashare, dumashare. Mrazi, pigwa ndizi toka ghetto enda Karen.
Nina story ya Francis Atwoli. Alikam na madem ndani ya lori. Ungedhani tumeficha wanyama pori. Napenda mixture ya Spanish na njoki.
Napenda dema, napenda gama jango. Jumisi boy, nilianza miti kitambo.
Niko na chuma ya mdosi na ya doshi. Pamoja zimeshikana.
Ogopa.
Walikuja kwangu kanimelewa na sasa sina kitanda.
Tulivunja.
Utapigwa kifoyu kikuja na ngoso. Ini genge tona kuna mtoto. Nikuziwasha na mango kwa mapoko. Mangua izade saku wa kucheka kwa ndoto.
Wacha tupike. Wacha tutinge. Wacha tuive the smoke itushike. Mbichwa ilipuke.
Odi nimepata anu Kenyan favorite rapper. You already know ni nani siulize zujinga hapa. Izi lyrics sika wide izi ni maswat na madaga. So get the fuck up out the way we zani ntakukata. Sinners are busy judging sinners kwa nini. Na leo ni mugithi na dunga panty kwa nini. Ilingia tu solo kutoka nkatoka na wawili. Walikuwa tu solo wakarudi wakaita wawili. Watch out for some. Watch out for some. Watch out for some. Pipa tili shika juu tulive for some. Watch out for some. Watch out for some. Watch out for some. Pipa tili shika juu tulive for some.
Ban ban. Kijani kuna ban. Kuna nuka moshi na si Hiroshima Japan. Kanatamba. Nishuke na madam ako kijani. Nilibisha kwa peke, nicheze genge tontu. Kichachishe kidebe kani wa UG. Sijui kana nyegi kani kameme. Niweke mulende sijui kani bongo. Sishikishika veve.
Watch out for some. Watch out for some. Watch out for some. Pipati ilishika juu tulive for some. Watch out for some. Watch out for some. Watch out for some. Pipa tili shika juu tulive for some.
Okay, I want you and I need you. Joki.